Dialogue 2, Unit 3. A friendship develops between Sabira and Mariamu, and some months later, Sabira decides to invite Mariamu and her husband Juma and their three sons to her wedding. At the wedding reception, the couples are engaged in a conversation. Mariamu speaking to Sabira's husband, Yusufu.
Bwana Yusufu, hawa ni wana wetu watatu. Huyu ni mkubwa, anaitwa Haji. Ana miaka 10. Na huyu mwingine ni wa pili, anaitwa Sale, ana miaka 8. Na huyu mdogo ni wa tatu, anaitwa Jumanne, ana umri wa miaka 6 tu.
Haji ni mrefu kama baba yake.
Ndiyo, lakini yeye na baba yake wanafanana sana.
Na Sale, yeye anafanana na kaka yangu. Na yeye Jumanne, anafanana na mjomba wangu. Lakini anatabia kama bibi yake.